yande joni wittudi e min tagi sappo e joni ni habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta on ndere ko e kibaruji men ni der himbe dilla wonbe leyde jananbe non ni ujunere e kemedido diwaabe leydi Algérie no bura cukkalo potor koy cappande jeego o ko tawa der mabbe diwaabe be jottake agades jeddire wittine der fi sattudo moddinol diggol bangere kirkisoni no hen der commune joobo mo gallu nyame on nana halaka jom bangere den haali yewter men pindinol ni handen halatana dume rafi doy tango bakkar rewbe ko kete gada cuba kiji wawta waddi on nana fama ko kaga der yewter men pindinol de dofi bondo ko golle hirnyere he biddam bonda ko ko wadana bibbe leedi Niger gombe Cote d'Ivoire e jondi gollawol wadi minister kawjido e hala leede Yassine Kenga no gay lewru me hokki dimma hano ko wada leedi Cote d'Ivoire nonni be pantini wiide ni himbe cappande tatto e jenayi kam nawni himbe kemedido e cappande jenayi kambe peri cuudo nonni herme e cappande nay e jetato no der baade wakilu leydi Niger nonni cappande tati e jenayi der baade gendarmerie Abobo non non do herme e tati der prefecture mo Abidjan nonni himbe noga e nayo kambe nodda to so geegi nonni kolle kewde bonnama no bura cukaloyi cappande jeego o be leydi Niger kambe diwa Algérie jeddire wittine bako ibe pandini be desa kana do kero leydi Niger be kolli ko der sadarma sattudo be jotti wuro nonni nani seda ko cukalo ko kokki jadi min Anice Karim
min gi tampiri do lawol illito min ko jaa der lore don tampiri fuddi yede na ko to min jotti do Agadez min dom dama nani do wulu wulo gere amin na ko pekkori le lore kam gam Allah e wulu arande bandu am jom funo na wankan illito min ko jaa ton Algérie min gonana nimbi de daro do lawol le lange nani dom ka awauta darade a jotta ko duno jidirda nani min baweri munyal na ko min jotti du am funa na wanka nani beldum ko min gartira sanne illa ko min umoy alze le wululo tammi goni min nani dom kadu sanne sada domda ko elda ndiyam fu sedakal gon kokketeda nange du fimi ko min pokki le lorka min boyi du sanne min jidara ni wartirede wuroji amin tan der jipporde o yema
cukkalo potor koy cappande jeego e go'o no tawa der dillo wamɓe leyɗe nonni ujunere kemɗiɗo diwaɓe Algérie gadda Agades goto nder hawjiɓe darango hakkeji ɓiɓɓe adama nder région on o wi horeɓe koƴi teddirka sukaɓe nani famaka Souleyman Isaka hokki jadimin Anice Karim
actuellement on totalise 60
hande cukabe lasoy tato e go'o min tawda do be der mu en tawa cukabe rewbe woronje e jeego duudal mabbe fuudu duube mu en sappono yaade do sedda pamaro mabbe kan wodi duubi jeego der wakkati guleeki du be gadda do to amen denne ko be gadde du to rakki balli mabbe sembe diyam mum fu mutaki amma min kebi hebande be musola gam wadi ba cukalel dewel go gel wadana safari der loktorore gulli dore joni miden hetti fude no min darano wade fodde no talki kawjiidi filla deena ko cukabe biiri kan so ittide sukabe be anda to sarobe
bat joda kalen didabo ko projet darani be hakkeji hawju leydi lobbo e hakkeji bibbe adama wonde no wade der gallu nyumay hawrune ano kalobe do inde pelle cappande tati di leydi Niger kawral gadowal balde tati be kalan dow laabi joddintedi gan hebugo jehol yeso nani famaka madan Gisel men o hokki jadimen Michel
le projet gouvernance démocratique
projet kawjido daranade laabi hawju leedi lobbo démocratie e hakke bibbe adama projet innirado GDDH gollidobe woronje igo wonno tefa gollobe dow laabi nay misali filla darnade hakke bibbe adama hawju heba musola sador maji tawteedi chaka himbe hawju filla ummotobe leede mubbe no jaha leede tuba kobe den kokkol habaru hano cuudi habaru di gollidobe do laabi di fu annodira gam be tawaka e be golla der nokkure worre denne annodirde mabbe o sembindinan gollal mabbe wallira men menen du gan du hoyna namme me annabe men keba du no men gollida he mabbe men ballira be do dangare mawde kawtaade de
en fonction des priorités qui sont communes
gollal nyibdi toti yoji mawdi gattete jaroji petrol leydi Niger iago leydi Bene golle de fuddama nyande alkamisa der wuro semi poji hadde kotonu gallure mawne de Bene jotirka mun no wada kiloji ujner e kema jena e chapande jetati deramu no tawa kiloji kema jego o e chapande jetati e joyi ko leydi Bene habar oni tuwana dow label internet nonni dun do ko wattani ano nyibdidi no wadaite der dubi didi no wada cede gadoje miliyaruji ujine didi e keme tati kan watete der nyibdidi gan himbe kisa bonon daji di diam dungu garowo wadanta himbe wadi gomnati hoji aadi mojjingo dibgiwol bangere kirkisoy der commune joabo mo gallu nyemay habibu amadu jom bangere kirkisoy no woni no foda hakkiloji himbe takkibe e mayogo nani famaka o hokki jadi min salamatu kadiri
digo ina sintinza
gollal digiol paddorgol ndiangol fudda warde nyom balde mun jeddini no gollangal fuddirani do wodi sannem kenga mine e mere njeyi yewode digiol gol no digiji didi no godano gade digiol mangongal sarusi onana ha wonno wada dum hano digiji paddorde ndial tawade le roodi ndo mari on wonno wada dum ko kala nami bibbe wuro ni woni be kinno gam wawtugo illube kaddo sadorna sedakal non kambe ko e mabbe pusata digiol gol wiide ndiyam da heba wurtade denne illa be kebi sadornam gom be kala namin minen du min kala na meri no wodi no tobe golle de nde golle de ngadi kambe andi nde be ngada du fahande kambe andi lawon golbe kojanta dum to bibbe wuro be bi kambe ngadanta ko e mum golle dem gam gollal kay sayni jangudo dum
kalbor kanne ciw inga no gawana
sigila tugal kure gan hisa rabo nyaw coronavirus no wonno wadde der region ngiji leydi Niger der region Agadez wuro Tirozerin del locutorore Sonichar hebi kure iridiri di fu no goto del locutorobe fantini madan Ali Jamila o hokki jadimin mo Tirozerin on fama
depuis le 26 avril nous avons reçu
du nokay jeko lewr avril min kebi to doctorore ci reserinde enda kure hemre e chapande nay ko hisinto nyaw coronavirus der majje chapande jene de enda fusino farm non chapande joyde du ona AstraZeneca no enda
le doctorore soni char
tugangal non e hor mudum min kebi tufi du ko timbe chapande jetaton himbe du don ngarno tufo e don dum wada no haniru
continue toujours
gomnati leydi Niger hoji adi hojugo gollobe jungo be leydi Niger do sigila hebugo golle e cingol company golle jungo dun do natatana der sigila kebal golle far bangere golle jungo batugo wada kana der gallu nyeme der baade golle jungo nonni artisana nani famaka bien horeju oni Alassan Abdou o fantini jadimi Michel Didji
gam wallude wadi ko gomnanti wadi to nimbe nildeten der nokko no hani ginanda nimbe pama dimma om sabe ndeni wadobe gollal jungo be no njidi ekintinede saito be pama foto non chagal ekintino gol no wodi jolto lumo kollol ko wate ankani no wodi kulle kewde gattede ko durwi ditta etalka ko kambe rafi golle bindo nimbe gol le regioji din fu dum wate dum wadata nan tal kuru ko ekintina golle de wala dun wadda tan kuru ko hollata joda keno nokko gonno ekito ko nimbe pammi dudal wadobe gollal juudo be fu wakkati ngadi ko ekintina wodi fay de jomun wadi nguika ko hebi tal kuru ndu sudu no wayte tude carte on jomun nange kasu itane ma dubi didi jukke yoba ujunaaji didi yaade ujunaaji laso
10000 a 100000 francs damante
janyalli maunan debbo hanne ni mi hoci aadi warde gollirde maada kan tammi yotamma
e Nafisa amda a jaama der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay baami halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe rabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi fami jonkan nana mako men garna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hautade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.
Yewtere men pindinol gomnati leydi Niger joddini lawol laamu dow baka ka rewbe ko kete dow fi cuɓaki yiɗi leydi Niger gaeteɗi e nder golleji gomnati illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jenayyi baka ka ɓeydake saɗarma oye rafi ɗo e tango baka ka rewɓe ko kete wawta wadde nani fama ka Mamman Aboubacar hokki jaadimin Habibou Garba
rafi ɗewtanade peccugol gueɗuji rewɓe ɗume woni ko ɗum wawi bonnude artoyaadu yesso leydi ɗo
en matière de développement la participation de la
dow fi ko dartoyaadu yesso leydi rewɓe ballaga muɗum no mawni hen sanne saabu seni en daari fara jande e hoore muɗum seni debbo janggi fayotoke nokku goɗon a tawan sukaɓe muɗum wala caɗal har filla cellal wala caɗal har filla jande ay woddu kondam seni debbo hawjinama hunde golla mum ga hani wadde ngal waɗrangal no hanir fou wona ke mi wi worɓe galano gaɗa noon koy mi wonni miɗo holla noon ke rewɓe so hawjinama nade ni arde ke hunde a tawan no wawi wadde hono worɓe watto ni endan fuddu kondan ko lawol laamu wurtina gam batte kamɓe ɓe kokkite gueɗuji mabɓe ɗe kulle ɗe
fou
so tawama rewɓe endan hewayle majjum ɗume ɗum wawi bonnude
à mon avis le combat doit continuer
dile am min kan wenani mon durwo ngo enda na hani yare yeso gam seyde ni neddo dari tarsini durwi yiti ngedo mudu e baka mudum nenno rew e worbe fu latibe no godi sakulla dowtanade yitugol hakkeji himbe der duniyaru tilisi dom en durwa fa heba wurtina hakkeji din enda ko duubi nogay ko witti warde joni hala ngeduji rewbe indata ken lay hande ne enda himbe hebi lawol laamu ko lati holli wiide ke ngeduji din enda seydi durongo sengo yare yeso heba dum tabito
ça soit respecté intégralement
ande de mbawide peccugol ngeduuji ngol dowtanama misali to suudu assemblée d'un rewbe député be no la soydido en jeetato ko dum waawi waylude harto saru sigidi
lorsque nous prenons une institution comme l'assemblée
qui est supposée mawne hon assemblée nationale wori ni nokku non to lati talki mojjinte do fila ngurda himbe bangé rewbe enda ƴewoto ele hala kalte tondi kanye ko worbe enda galda nden enda worbe ka en jotto milo subo ko yidi fu dum do gollitirte ko himbe fu hande ko Allah wadde rewbe hebi nati do ficcu baaki faano lati horebe na jokkotobe horebe to no wallambe be kala be kolda hono saddor ji ko rewbe tawra heba tawe dum hebaama dum moddinaama rewbe heba haaji men kunte der majjum dum don de yewtereji ko be gatto kambe rewbe hakkunde mabbe bandira mabbe rewbe e worbe fu wadan kambe de kono be kebe be murtina muraduji ko rewbe yitta e moddinaama
please pour aider effectivement à prendre en compte les préoccupations des femmes.
Ɗo min dannata habaruji men sede lamɗo holli min jango min gadda habaruji gom min jotnotomo sabi en kirtento jam herti
studio kalangu
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi do radio ji ɗi gollititto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaado leydi Niger.